sayona, sayona, sasinende nje sayona. Wedali sayona, sayona, sasinende nje sayona. Amaphutha ethu sawabona, sawabona, kodwa kusasize ngoba impilo zethu zishintshile. Amaphutha ethu sawabona, sawabona, kodwa kusasize ngoba impilo zethu zishintshile. Kwesinye isikhathi ngifika nemibuzo, hey, hey, wawubona yini ukubaluleka kwami empilweni yakho? Kwesinye isikhathi ngifika nemibuzo, hey, hey, futhi wawubona yini ukubaluleka kwami empilweni yakho? Wedali sayona, sayona, sasinento nje sayona. Sayona, sayona, sasinende nje sayona. Wedali sayona, sayona, sasinende nje sayona. Amaphutha ethu sawabona, sawabona, kodwa kusasize ngoba impilo zethu zishintshile. Amaphutha ethu sawabona, sawabona, kodwa kusasize ngoba impilo zethu zishintshile. Kwesinye isikhathi ngifika nemibuzo, hey, hey, wawubona yini ukubaluleka kwami empilweni yakho? Kwesinye isikhathi ngifika nemibuzo, hey, hey, futhi wawubona yini ukubaluleka kwami empilweni yakho? Wedali sayona, sayona, sasinento nje sayona.